Beatitudes, Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Niko poa freshi, jemedari, hodari kajeshi. Kama wanampotevu, alinsame maovu, akantoa tope, akanpaint love. Don't go fearless, kasanso na simba, pale msalabani, alinpea tumahini. He proved how much he care. The devil is a loser, by far I can't dare. Bible is my weapon to beat and knock the Satan's wall off. He took my blame, my shame, rent his blood for my sins, rather than to let the devil make a name of me. Kwa baba kuna makao, chakula, matunda, maana ndio msabibu, mali zote ni zake, pesa na dhahabu. Seek first the kingdom of God, na zingine utazidishiwa, na zingine utazidishiwa.
Yes. Alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Yes.
Alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Alipaa juu kutuandalia makao. Heaven hakuna kuomba lift, parking lot, Mercedes, limo, Land Cruiser, Prado. Cruising ni choice yako. Alini uplift akantoa dhambini. Naishi kifalme, mimi ni mtoto wa Sonko. I thank you Lord, you set my life hustle free. Ulinipumzisha mizigo. Ufalme wa binguni utanyakuliwa na nguvu. Mashujaa imara, dhabiti, shupavu. Hakutakuwa na kupinga. Kaya Uhuru na Raila Odinga. Kesi kupelekwa High Court, Willy Mutunga. Jua jik tolerate ujinga. Siku hiyo wateule wataruka kandama wakiringa. Alisema tutakuwa kichwa wala sio mkia. Hatuta wakopa, tuta wakopesha. Ila tutikimuogopa, atatuwezesha. Tutakula mema na mazuri ya inchi. Watoto wetu watakosa na kutembea uchi. Ka Daudi sijaona mwenye aki amewachwa. Wala watoto wake kuomba omba mkate barabarani. Alitoa wana wa Israeli Misri na kuwafikisha Kanani. Akisema amesema wala si utani. Seek first the kingdom of God, na zingine utazidishiwa, na zingine utazidishiwa.
Yesu alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Yesu
alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Alisema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwani ni jambo gani asiloliweza? Ana uwezo wa kutenda miujiza. Ukiomba mkate atakupa jiwe. Anakuelewa zaidi ya we mwenyewe. Alitoa mwenda wazimu, mapepo na kutupia nguruwe. Ana macho makali zaidi ya mwewe. Baharini alisimamisha upepo na mawimbi. Anasamehe dhambi hata kama una roho nyeusi kama moshi ya utambi. Alitumia mkate tano na samaki mbili kulisha umati. Baada ya siku tatu alishinda kifo na mauti. Seek first the kingdom of God, na zingine utazidishiwa, na zingine utazidishiwa.
Yesu alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Yesu yetu.
Alisema yote yameisha pale Kalvari.
Hey.
Alivumilia matusi, mateso na misumari.
Jose Cash, Good Over Evil Music.